EMV Records.
Mbali wachunde, usiniache ningoje, navyo kupenda nipuke. Oh my baby,
nacho unanifikiria, vile nakufikiria. Je, unanishikilia, vile nakushikilia.
Usuri wa moyo wako, usuri ulonvuta kwako. Kwako soni siamiliki, kwako na leo bia. Mambo yananyoka tiki, Mola anatujalia.
Nakupenda peke yako, mi wako. My baby, my lady.
Nobody better than you.
Nobody better than you.
Je, unanifikiria, vile nakufikiria. Je, unanishikilia.
Kufikiria
moyo
wangu, unanishikilia.